waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan meel kastoo naga dhageysanaysaanba. Waa wararkii maanta oo ah Isniin bisha Mayn ay tahay 25. Magacaygu waa Xasan Jaamac. Nidaamka gaadiidka dadweynaha gobolka New South Wales ayaa u muuqda mid ku guuleystay tijaabadii ugu horreysay kadib xanibaadihii la qaaday, iyadoo ay raaceen kumanaan arday ah oo markii ugu horreysay muddo dib ugu noqonaya fasalladoodii iyagoo wax ku baranaya fasallada gudahooda. Dowladda ayaa hawlgelisay boqolaal waardiyaal ah si ay u ilaaliyaan dadka faraha badan ee gaadiidka dadweynaha raacaya, ayna u ilaaliyaan fulinta sharciga kala fogaanshaha. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay sida nidaamka gaadiidka dadweynuhu uu u shaqeeyay.
Can I thank also parents for listening to our advice in relation to not only schools being open and safe, but also in relation to how students...
Waxaan uga mahadcelinayaa waalidiintu inay qaateen talooyinka iyagii oo aan ahayn oo keliya inay iskuulladu furmeen oo ay ammaan yihiin. Waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa sida ardadu iskuullada ay ku tagayaan. Waxaan ogaanay in tiro ardada ka mid ah oo badan ay u lugaynayaan iskuullada ama ay raacayeen gaadiid u gaara iskuullada. Gaadiidka dadweynuhu ilaa iyo hadda ma aha mid culayskii qaadi waayey, waana arrin fiican, ayay tiri. Waxaa sidoo kale maanta iskuullada dib ugu noqonayay ardada dhigata iskuullada dowladda ee gobollada Queensland iyo ACT oo sidoo kale fasallada hadda wax ku baranaya. Premierada Queensland Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in inkastoo ay farxad u tahay inay aragto caruurtii oo iskuullada ku noqonaysa, haddana ay markasta ammaankoodu yihiin, bay tiri, kuwa mudnaanta koowaad la siinayo.
It's really important that we observe one key message, and that is if you are sick, stay at home. This applies to...
Runtii waa lagama maarmaan in la dhageysto hal fariin oo ah in haddii aad xanuunsan tahay aad guriga joogto. Waa fariin qusaysa dhammaan ardada, macallimiinta, iyo qof kasta oo iskuulka ka shaqeynaya. Haddii aad jiran tahay, fadlan gurigaaga joog, ayay tiri premierada. Iskuullada dowladda ee gobollada West Australia, Northern Territory iyo South Australia ayaa iyagu horey u furmay oo gebi ahaanba hadda ardadu ay fasallada wax ku bartaan, halka Tasmania iyo Victoriana ay tartiib tartiib u bilaabi doonaan asbuucan in iskuulka dib loogu noqdo. Gobollada West Australia iyo Queensland ayaa weli diidan cadaadis uga imanaya inay furaan xuduudahooda, isagoo ku dhawaaqayay in la khafiifinayo xanibaadaha gobolka gudihiisa ah. Premierka West Australia Mark McGowan ayaa sheegay in xadku sii xirnaan doona, sababtoo ah ayuu yiri xiritaanka waa laga faa'iiday maadaama ay yaraadeen faafidda caabuqu. Queensland ayaa iyaduna ka digtay in xadkeedu xirnaan doono ilaa laga gaarayo bisha Sebtembar. Mr. McGowan ayaa sheegay in la qaadayo xanibaadaha safar ee gobolka gudihiisa ka hor fasax gobolku dhowaan uu galayo.
From Friday, travel around WA will be permitted everywhere, except the areas bounded by the Commonwealth Biosecurity Determination.
Laga bilaabo jimcada, safarada West Australia gudaheeda dhammaantood waa loo ogolaanayaa marka laga reebo goobo gaara oo dhanka amniga awgiis loo diiday iyo 274 meelood oo ay degan yihiin bulshooyinka aboriginalka ah. Taas ayaa macnaheedu yahay in socdaalka gobolka oo dhan la ogol yahay marka laga reebo gobolka Kimberley iyo goobo amni ahaan looga reebay. Gobolkan ayaa ku dhawaaqay 4 kays oo cusub oo dhammaantood ay yihiin dad dalka dibadiisa ka soo noqday. Qasnajiga federaalka Josh Frydenberg ayaa difaacay dowladdiisa oo si qalada u saadaalisay qiimaha ku bixi lahaa barnaamijka JobKeeper ee dowladdu ay dhowaan soo rogtay. Jimcadii ayay ahayd markii dowladdu shaacisay in barnaamijkan loogu talagalay in lagu caawiyo shaqaalaha ay ku bixi doonto 70 bilyan oo keliya, halka dowladdu ay hore u saadaalisay inay ku baxayso 130 bilyan. Isagoo la hadlaya telefishinka Sky ayuu Qasnajigu sheegay in maadaama sida caabuqu u fidiyey aysan ahayn wax hore loo arkay, sida ay uga jawaabeenna ay degdeg ahayd, loo baahan yahay in dowladda markaasi la garowsado in khaladku ahaa khalad dhici karay in la galo. wuxuu intaa ku daray in qaladku habar dhece laakiin runtii wax fiican ay u tahay dowladda sababtoo ah buu yidhi deynta dowladdu ay bixin doonto ayaa yaraanaysa.
We've had much more success than we initially thought, and that's a good news story for Australia, and it's also good news for the budget and for the bottom line because it means
guulo aynaan hore ugu xisaabtamin ayaanu hadda gaarnay. Waana wax Australia u fiican, waa wax u fiican miisaaniyadda iyo dhaqaalaha guud ee dalka, sababtoo ah macnaheedu waa inaan bixinayno in ka yar 60 billion oo dollar oo amaaha, macnaheeduna yahay in dad badan shaqooyinkoodii ay sii haysteen oo aysan u baahan taageerada dowladda. Shacabka Australiana waxaa looga digay inay isdhigtaan iyadoo gobollada intooda badan ay xanabaadihii qaadayaan. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Greg Hunt ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sii wado kala fogaanshaha dadka, sidoo kalena la digtoonaado markay noqoto nadaafadda gacmaha iyo sida loo qufacayo.
The biggest risk in Australia is complacency. We are winning, but we have not won.
Qatarta ugu weyn ee hadda Australia wajahaysa waa inaynu isdhigarno. Waa ka guuleysanaynaa caabuqa, laakiin kamaanaan guuleysan. Si sahlan ayay nooga lumi karaan wixii noo soo qabsoomay oo ammaanka naga dhigay. Qof kasta oo innaga naga mid ah naf ayuu badbaadin karaa, sidoo kalena nolosha qof kale ayuu khatar gelin karaa. Hadda maadaama xorriyad badan aanu helayno, waa inaannu taxadar dheeraado muujino, ayuu yidhi wasiirku. Wasiirka ayaa ku dhawaaqay 20 million oo dollar oo loogu talagalay in wax looga qabto xanuunada dhimirka, iyadoo 10 million oo ka mid ah loo qoondeeyey kahortagga isdilka ama dadka naftooda gooya. Wararka dibaddana, South Africa ayaa waxay khafiifinaysaa xanibaadihii dalkaas lagu soo rogay laga bilaabo bisha Juun kowdeeda, iyadoo la ogolaanayo in dhaqaalaha intiisa badan dib loo furo. Ilhaan Cumarna waa gabadha Kongareeska dalka Mareykanka ka tirsan, waxay ku guuleysatay wareega koowaad ee codbixinta isreereebka uu xisbigeedu ku xulanayo musharaxa degmada Shanaad ee ah kursiga ay hadda laga soo doortay qofka u matali doona marka la gaaro doorashada dhici doonta bisha Noofembar ee sanadkan ee Kongareeska iyo madaxweynaha loogu tartamayo. Saadaasha hawada Berito Talaada magaalada Beth waa xoogaa roobaba 17 bay gaaraysaa Adelaide qayb ahaan daruurta 17 degree, Melbourne inta badan waa cadceed iyo 18 degree, halka Sydney xoogaa roobow la filayo 20 degree, Brisbanena waa cadceed iyo 24 degree. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa warkeenni maanta oo ah Isniin bisha Maynaanka 2025. Magacaguna waa Xasan Jaamac.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.